Difa Aiker lawol mballo ofkunde sukaɓe ummatore Niger gam yurmende ɓiɓɓe leydi ndi. Ɗum du sappo e jeenayi lewru mars wittindu ndu woni ko ngal gollal fuɗɗi. Madame Tariba ko Nadia tawaɗo nder fedde nden haali noy ɗum sigi lora.
Min kawri min gaɗi dane worre, min mbi'i min tefa balla ngam himɓe ɓe. Min nawtortu internet neɗɗo fuu hokka ko wawi hokkude. Misali ceede kokkaɗe ɗen du min coɗanɗe nyamri e kolte, min jarana himɓe Difa e bononda ka hewti.
Nyalomaji kawrol guineji duɗɗi waɗama ley nyamey e dow groupe Facebook e WhatsApp. Sidiya Diallo goto kokkuɗo guineji nani ko haali.
Mi nanayi belɗum ba seɗɗa wakkati nanumi haala ka. Mi wari waddude balla an, miɗo wi'a bandiraɓe an rewɓe du bani toggore no jomum wodi, jomum no wawi waddide. Miɗo mila du ko sigila o no walliran himɓe ɓe.
Eri Sidiya Diallo en no ɗuɗi ko fotti e kokkol ɗi guineji. Ɗum du ballaga caka nimɓe weli sanne. Madame Tariba ko Nadia,
miɗen mbawi gaɗi kulle lobbe kewɗe, amma saito himɓe nangodiri kollodiri hidde neɗɗo fuu wadda andal mum. Ɗum du waɗi miɗen gatta dane e sukaɓe ummatore leydi ɓe gara ɓe nanganami, min nangodira min fuu min pirta ko e himɓe.
Tawi du saɗarma no tawa ko waɗi pelle capanɗe tati ɗe leyɗe duniyaru gatti juuɗe mum hano ko darta mballa nder région. Lawali Dandano gouverneur région mo Difa o holli ko lawol mballa bitegol Difa Aiker o waɗi sanne.
Min dow internet gi'umi ɗum, ɗum weli kan sanne. Komi hi'i himɓe leydi no ballodira, ɗum jokkude enɗa. Himɓe paami du ko hana wi'e sey woɓɓe ƴuwi Yasin gari balliri bandiraɓe meɗen.
Yeru no lawal magaji wiri ministre kawjiɗo yurmede e mballa, gomnanti watti milliaruji nayi ceede men sefa gam wallude o saɗorma illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom. Walloɓe ɓen do aadake kono kokkam ceede dollar millioji hembre e capanɗe jeɗɗi e nayi eɗum hani hokkede sembe.
No woɗi sanne himɓe Difa ɓe ballire. Himɓe Niger gom tawaɓe leydi Ghana gaddi balla mum'en. Himɓe gom du nder lewru novembre kawri nyamri nder leydi maraɗi Zender Douso. Jarani himɓe Difa ɓe.
Jaɓɓal mballaka kadu nyamay fuɗɗira sappo e joyi lewru avril ɗum hantoyta. Ɗi guineji hokkoyte horeɓe région Difa baatol lewru ndu.